bambi short as bean. Lo putu tin. Kande male ning. Kanzula le fin. Usuku mbonke busy. Pushi business. Kankaza mizi. Fika patini. Bambi short as bean. Lo putu tin. Kande male ning. Kanzula le fin. Busuku bonke peace, push your business. Can't pass a miss. Hepatine. See ya, hepatine. 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 See ya, hepatine. 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 See ya, hepatine. 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 Ndanganya khaya ngokuthanda izinto kula box igcwele utshwala mpo yonke into mojo xa ndiphula phepha tini soloko ndivaya nestoko bude zindala zibambe imilomo sifide kwimeeting engidize ball issue andibabhemi tuka jonke ithangi ezi yonke ndithuthu nale disco light indiza dizi ndibona nkungu kukho la bhuti ohleli yedwa ingathi libunji yoyo masibhethi clipper zowina namhlanje fethu i-oled lakhalaza lethi ndizofela etywaleni kuspin the board ukuvezwa amabele yosofela emanyaleni makhelwane qalaza ubiza amarhade epatini andibina stresh xa sebumnandi genelo marhade nojanisa ebe ndavuma ndikhule ndiwakhe ndingena khavela impahla ndayitya ne-oyakho ifuna undimithisa soloko ndithonsile okukhanye bemkile umzali wakhe unewarusestressini ediphele weekend uvalelwe ekistini nathi simone ewiniwe lajenda sosiyibona ikhetshile ifuna usibona sifile ndifuna ututsi ke ndinemithi ebhenkini ubumnandi awupheli ntombazane nxibi sicebhe kukwintsotsi ndafuna ukubhetha izobetha itafile itoilet fike ebhatini sibambi short and green nobhuti uthini Kanemale ning, kanzula le fin. Busuku bonke peace, push your business. Kanpaza miss. Ebatini, 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 ebatini. See ya, ebatini, 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 ebatini. See ya, ebatini, 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 ebatini. See ya, ebatini, ebatini. Hepatine.